ka government ingeita mu ministry yebyobala mu gwanga line code bana Uganda nebitongole bidala byonna okulaba nga basalira omwa magezi ebisomoza byo nebiletera bana Uganda okutabuka emitu ekifirize gwanga nokutwala obulamu bw'abantu. Bino bibadde kusengejero lya mawulire ga government wano masekati g'ekibuga Kampala mu kutongoza alipota ku mbeera z'abantu ey'omwaka gwa 2025-2026 eyitibwa State of Population Report wansi w'omulamwa ogugamba nti obwerinde ku mbeera y'obutabufu bw'emitwe mu bantu mu gwanga wonna. Dr. Joseph Muvawala akulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga lino ki National Planning Authority alambuludde.
That the rapid growing youth population combined by unemployment, subsistence livelihood, urban pressures, substance misuse and social vulnerability is generating psychological strain at a population scale. Mental health is therefore not emerging randomly, it is emerging demographically.